This message, Besetting of God, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, 25th January 1959, at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Lomyalezo, qiniseka ngoThixo, washunyayelwa ngumzalwane William Marion Branham, kusasa ngecawa, kwamashumi amabini anesihlanu kaJanuwari, we-1959. Kumnqoba kaBranham eJeffersonville, Indiana, USA.
And it reads like this, and Elijah the Tishbite, who was an inhabitant of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these 3 years, but according to my word.
Kwaye ifundeka ngolu hlobo. Kwaye u-Eliya umTishbi owaye ummi waseGiliyadi wathi ku-Ahabi, ehleli nje uYehova uThixo wakwaSirayeli endimi phambi kwakhe, akuyikukha kubekho mbethe namvula le minyaka mithathu kungengalo ilizwi lam.
And the word of the Lord came unto him, saying, get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cedrith, Cherith I meant to say, that is before Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee.
Kwaye lafika ilizwi likaYehova kuye lisithi, hamba umke apha, uye empumalanga, uzimele emfuleni oyiKheriti. Kheriti, ndifuna ukutsho, ekhangelene neYordani. Kuyakuthi okokuba usele emfuleni, kwaye ndiwawisele umthetho wamahlungulu ukuba akuxhase khona.
So he went and did according to the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook.
Wahamba wenza ngokwelizwi likaYehova, waya wahlala ngasemfuleni iKherite ekhangelene neYordani. Amahlungulu amzisela isonka nenyama kusasa, nesonka nenyama ngokuhlwa, wasela emfuleni apho.
And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. And the word of the Lord came unto him, saying, rise and get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee.
Kuthe kwakuhamba ixesha, watsha umfula, ngokuba bekungabangakho mvula elizweni. Lafika ilizwi likaYehova kuye lisithi, vuka uye eTsarifati yaseSidon, uhlale khona, khangela, ndimuyisele umthetho khona umfazi ongumhlolokazi ukuba akuxhase.
So he rose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink.
Wavuka waya eTsafati, kwaye xa wafikayo esangweni lomzi, khangela, nanko kukho apho umfazi ongumhlolokazi echola inkuni. Wambiza, wathi, khawundikhelele, ndiyakubongoza, intwanana yamanzi ngesitya, ukuze ndisele.
And as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering two sticks that I may go in and dress it for me and for my son, that we may eat it and die.
Kwaye esaya kwakha wambiza, waza wathi, khawundiphathele ndiyakubongoza iqhekeza lesonka esandleni sakho. Waza wathi, ehleli nje uYehova uThixo wakho, andinasonka, kodwa umgubo ongazalisa isandla emphandeni, kunye nentwana ye-oli eselweni, kwaye khangela, ndichola iinkuni ezimbini, ukuze ndiye ngaphakathi, ndize ndenzele mna nonyana wam, ukuba sidle, size sife.
And Elijah said unto her, fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it to me, and after make for thee and thy son.
Wathi u-Eliya kuye, musa ukoyika, yiya wenze ngokwelizwi lakho, kodwa ndenzele isonkana ngawo kuqala, uze undizisele, emva koko uzenzele ke wena, no nyana wakho.
For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth.
Ngokuba utsho uYehova uThixo wakwaSirayeli, umphanda omgubo awuyikuphela, neselwa le-oli aliyikuminyelwa, ide ifike imini aya kuyinisa ngayo imvula uYehova phezu komhlaba.
And she went in and did according to the saying of Elisha. And she and he and her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord which was spoken by Elijah.
Waya ke wenza ngokwelizwi lika Elisha, kwaye yena umfazi kunye naye, kunye nendlu yakhe, badla iintsuku ezininzi. Umphanda omgubo awuphelanga, neselwa le-oli aliminyelelwa. Ngokwelizwi lika Yehova awalithethayo u-Eliya.
For this morning's talk, just before going overseas, I have chosen a text of this. Be certain of God.
Ngentetho yale ntsasa nje phambi kokuya ngaphesheya kolwandle, ndikhethe isiqendwana soku, qiniseka ngoThixo.
And now, Lord, bless thy word as it goes forth. And may the Holy Spirit capture our minds and our thoughts and prepare us for his visitation as we have asked him to come.
Kwaye ngoku, Nkosi, sikelela ilizwi lakho, njengoko lihambela phambili. Kwaye wanga umoya oyingcwele angabamba ingqondo zethu nengcinga zethu asilungiselele ukundwendwela kwakhe njengoko simcelile ukuba aze.
For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see, but to learn of thee, and to know of thy nature and thy way and thy causes, that we might be able to face the problems of life with a real assurance, being certain of God. Grant it, Lord. In Jesus' name we ask it. Amen.
Ngokuba asizanga endlini yenkosi ukuba sibonwe okanye sibone, kodwa ukuba sifunde ngawe, kwaye sazi uhlobo lwakho nendlela yakho nezenzo zakho, ukuze sibe nakho ukujongana neengxaki zobomi ngengqiniseko yenene siqinisekile ngoThixo. Siphe yona, Nkosi, egameni likaYesu siyayicela. Amen.
It must have been a dreadful morning It was so hot and dusty. And people was in the streets starving, and the earth was so hot it was ready to burn. All this was the reflection of their sins and their moral decay.
Kufanele ukuba yayintsasa embi kakhulu. Kwakushushu kakhulu kuqhuma. Nabantu besezitratweni belambile. Kwaye umhlaba ushushu kakhulu ulungele ukuvutha. Konke oku kwakungumboniso wezono zabo nokubola kwezimilo zabo.
You see, Ahab was reigning in Israel at the time or over Israel. And he was the wickedest of all the kings of Israel. There had been no king as wicked as Ahab. For he being taught and knowed better, he failed not to continue to displease God in everything that he did.
Yabona, u-Ahabi wayelawula kwaSirayeli ngelo xesha, okanye phezu kwaSirayeli, kwaye wayengoyena ungalunganga kakhulu kunabo bonke ukumkani bakwaSirayeli. Akuzange kubekho kumkani ungalunganga njengo-Ahabi. Ngokuba ekubeni efundisiwe kwaye esazi ngcono zange asilele ekungamkholiseni uThixo entweni yonke awayenzayo.
Although he had a great military system and the people had become very prosperous under his reign, but yet you cannot displease God and expect to get by very long.
Nakubeni wayenenkqubo enkulu yomkhosi. Nabantu betyeba kakhulu phansi kolawulo lwakhe. Kodwa noko akunakungamkholisi uThixo uze ulindele ukuqhubekeka nje ixesha elide.
And then in his wedding, instead of marrying among his own people, he went over and married a sinner, an idolater, worship of idols. He married Jezebel. And she was not a believer.
Kwaye emva koko ekutshateni kwakhe, endaweni yokutshata phakathi kwabakubo abantu, wawelela ngaphaya waza watshata umoni, umnquli zithixo, unqulo lwezithixo, watshata uJezebele, kwaye wayengelokholwa.
And no believer should ever marry an unbeliever under no circumstances. Should always marry believers.
Kwaye akukho kholwa elifanele litshate ongakholwayo nanini na, naphansi kweziphi imeko, fanele kusoloko kutshata amakholwa.
But Ahab had done this evil thing. No doubt but what Jezebel was a beautiful woman. And he had fell for what she looked like instead of what she was. That so many people make that same mistake to this day.
Kodwa u-Ahabi wenza le nto ingcolileyo, kwaye ngaphandle kwamathandabuzo, kodwa into owayeyiyo uJezebele wayengumfazi omhle, kwaye wawa kuloo nto owayekhangeleka ngayo, endaweni yaloo nto owayeyiyo, yiloo nto abantu abaninzi benza le mpazamo inye, de kube ngulomhla.
And she had brought idolatry in the nation, among the people. And the people, the priests, their ministers, had fell victim to this great popular demand.
Kwaye wazisa unqulo zithixo esizweni phakathi kwabantu. Kwaye abantu, ababingeleli, abalungiseleli babo. Baba ngamaxhoba kule inkulu imfuneko edumileyo.
And it's the very picture of our country today. We have fallen under the popular demand. No doubt that the priests thought it would be all right as long as their government okayed it. But I don't care what the government okays. It's got to be what God okays.
Kwaye ngwona mfanekiso welizwe lethu namhlanje siwe phansi kwemfuneko edumileyo. Akuthandabuzeki ukuba ababingeleli bacinga kuba iyakube iyinto elungileyo okokoko nje urhulumente wabo eyivuma. Kodwa andikhathali nokuba yintoni urhulumente ayivumayo, kufuneka ibe yiloo nto uThixo ayivumayo.
And the people thought that it would be all right if they anticipated in some of their worldly things, and one might ask me to retrace what I have just said, that it was a very likely picture of today.
Kwaye abantu bacinga ukuba iyakuba yinto elungileyo ukuba bangxamele kwezinye zezinto zabo zehlabathi. Kwaye omnye angandicela ukuba ndiphinde oku ndisandula ukukuthetha okokuba yayingumfanekiso ofana kakhulu nanamhlanje.
We may not think that we are idol worshippers, but we are. And the government endorses it. People today are idol worshippers because they worship idols. Some of them worship movie stars for idols. Some worship money for idols. And some worship television stars as idols. But all that you put before God is an idol. Let it be whatever it may be.
Singangacingi ukuba singabanquli zithixo, kodwa singabo. Kwaye urhulumente uyayivumela loo nto. Abantu namhlanje bangabanquli zithixo, ngokuba banqula intandane. Abanye babo banqula abadlali ziphanyaphanya, njengentandana. Abanye banqula imali njengentandane, kwaye abanye banqula abadlali kumabona kude njengentandane. Kodwa konke oko uthi ukubeke phambi koThixo sisithixo nokuba ingaba yintoni.
Even the Satan, our great adversary, is such a smart one until he even put sometimes the church before God.
Nkuna kusathana umchasi wethu omkhulu ulinene kakhulu ade abeke ngamanye amaxesha icawe phambi koThixo.
You might have a great church. It may be a great building. Or it may be a great denomination. And again it may be a great congregation. But let nothing come before God in your heart. Anything before God is an idol.
Ungaba nenkulu icawa, ingaba sisakhiwo esikhulu, okanye ingaba lihlelo elikhulu, kwaye kwakhona ingaba irhamente enkulu. Kodwa sikuvumela nantoni ize phambi koThixo enhliziyweni yakho, nantoni na ngaphambi koThixo sisithixo.
And these people knew that they wasn't spiritual like they used to be. Under the reigns of other kings, and they thought just because they was a religious nation that everything would be all right. And that's the way we have come to that place also.
Kwaye aba bantu babesazi babengekho semoyeni njengokuba babeqhelile phansi kolawulo lwabanye okumkani. Kwaye bacinga ngokuba nje babesisizwe esinenkolo okokuba yonke into iyakuba yelungileyo. Kwaye leyo indlela esifike ngayo kulaa ndawo nathi.
Some months ago I was talking to a very fine friend of mine. And he said, Brother Branham, I believe that you pinned this United States down too close.
Kwinyanga ezithile ezigqithileyo ndandithetha nomhlobo wam olunge kakhulu. Kwaye wathi, mzalwane Branham, ndiyakholwa ukuba uyibethelela kakhulu le United States.
He said, you're always roaring out the sin and how God is going to punish this nation. I said, he's got to do it in order to be just.
Wathi, usoloko ugquma ngokuchasene nesono kwaye nendlela uThixo za kusohlwaya ngaso esisizwe ndathi kufanele ayenze ukuze abe lilungisa.
He said, but Brother Branham, you forget that this nation was founded upon the scriptures. And our forefathers came here and God gave us this heritage. And we are a religious nation.
Wathi, kodwa mzalwane Branham, uyalibala ukuba esisizwe sasekelwa phezu kwezibhalo. Kwaye oba omkhulu bethu beza apha. Kwaye uThixo wasinika elilifa. Kwaye sisisizwe esinenkolo.
I said, that is true. Oh, love it. And no one knows how I appreciate this nation. But look, my brother. Israel also was chosen of God.
Amen.
And he sent her prophets and great men.
Amen.
But God cannot stand sin.
Ndathi, inyani leyo, yonke kuyo, kwaye akukho bani waziyo indlela endisincoma ngayo esisizwe. Kodwa jonga mzalwane wam, uSirayeli naye wayenyuliwe nguThixo. Kwaye wathumela abaprofeti bakhe kunye namadoda amakhulu. Kodwa uThixo akanakumelana nesono.
He made Israel reap every grain they sowed. And if he made Israel reap what she sowed, he'll make us reap what we sow. He is no respecter of person.
Wamenza uSirayeli avune lonke ukhozo abalutyalileyo. Kwaye ukuba wamenza uSirayeli avune akulimileyo, uya kusenza sivune sikulimileyo, akangomkhethe wabuso bamntu.
And we've got to the place to think that because we're resting upon what our forefathers did, or what upon our great founders of our churches, what their great sacrifice was to God, which is all right and so much appreciated.
Kwaye sifike kwindawo ukuba sicinge ngokuba siphumle phezu koko obawomkhulu bethu bakwenzayo, okanye koko abaseki bethu abakhulu bamabandla ethu, oko kukhulu kwakungumnikelo wabo kuThixo, nto leyo ilungileyo kwaye incomeka.
But we cannot draw salvation from what they did.
Amen.
Salvation is an individual affair between every person and God.
Amen.
Not with our nation, with our church, but with ourselves before God we answer.
Kodwa sinakwenza usindiso koko bakwenzileyo. Usindiso yinto yomntu ngamnye. Phakathi komntu ngamnye kunye noThixo, hayi phezu kwesizwe ngecawa yethu, kodwa ngeziqu zethu phambi koThixo siyaphendula.
It's come to the place in our country until in the midst of the most spiritual people that we have. You go to spiritual men and women and you find in their heart that there's something lacking.
Ifike kwindawo esizweni sethu, de phakathi kwabona bangabomoya abantu esinabo, uya kumadoda abangabakwamoya nabafazi, kwaye ufumanise ezinhliziyweni zabo ukuba kukho into esilelayo.
We have been in the last few weeks, I've been going over some of these things, and finding that in the man that I thought was the colonel, yet I find that they're putting emphasis upon temporal things.
Yes.
Going around and saying, God gives me the biggest so-and-so. God gives, you're bluffing.
That's right.
Zimbalo ezigqithileyo, bendijonga ezinye zezizinto. Kwaye ndifumanisa ukuba emadodeni ebendicinga ngabalulekileyo, noko ndifumanise ukuba agxininisa phezu kwezinto zomzuzwana, ahamba esithi, uThixo undinike yona inkulu intoni intoni. UThixo undinike, uyaxoka.
Great material things don't always rest in God's will. God makes the rain to fall on the just and the unjust. But what the world needs today is not a bluff of faith to try to bluff yourself into something and call it spiritual.
Izinto ezinkulu zenyama zisoloko ziphumule kwintando kaThixo. UThixo wenza imvula ine kumalungisa nabangengamalungisa. Kodwa oko ihlabathi elikudingayo namhlanje asibo buxoki bokholo. Ukuzama ukuziqokisa kwinto ethile uze uyibize eyomoya.
Sometimes faith will do great miracles and still doesn't come from a spiritual heart.
Amen.
Did not our Lord say, many will come to me that day and say, have not I did this and that in your name?
Ngamanye amaxesha ukholo liyakwenza imimangaliso emikhulu kwaye noko akuphumi intliziyweni yeyomoya. Ayichongo na inkosi yethu, abanintsi bayakuza kum ngaloo mini bathi, andenzanga oku nokuya egameni lakho.
And I will confess to them, depart from me, you workers of iniquity. What is iniquity? It's something that you know to do right and don't do it. I never knew you, he will say. And we're living in that day.
Kwaye ndiyakuvuma kubo, mkani kum, nina basebenzi bobugwenxa. Yintoni ubugwenxa, yinto owaziyo ukuyenza kakuhle kwaye ungayenzi. Andizange ndanazi, uyakutsho, kwaye siphila kuloo mhla.
What we need today is not a lot of material things. We have that. We don't need greater churches. We don't need greater congregations. We don't need more on radio and on television. We don't need so many more of these things.
Into esidingayo namhlanje asizonto zobutyebi ezininzi. Sinako oko, asidingi mabandla makhulu, asidingi marhamente makhulu, asidingi okuninzi kunomathotholo nakumabona kude, asidingi ezininzi kakhulu ngaphezu zezizinto.
But what we need today to be spiritual is a person that will humble themselves before God if they haven't got a penny. And will pray till that spirit within them is satisfied with the goodness of God and a revival takes place on the inside of their heart. That changes their attitudes and atmosphere that they live in.
Kodwa esikudingayo namhlanje ukuba ngabo moya ngumntu oyakuzithoba phambi koThixo ukuba abanayo ipeni kwaye bayakuthandaza dela moya ungaphakathi kubo uneliseke bobulungisa bukaThixo kwaye imvuselelo yenzeke kumphakathi wenhliziyo yabo eguqula izimilo zabo nemo abaphila kuyo.
You might not have a pair of shoes on your feet. You might be dressed in rags, but something in your heart saying the melodies of God.
Hallelujah.
Rather have it than all the money in the world.
Ungangabi nazo izihlangwe ezinyaweni zakho. Ungabe unxibe amadlavu. Kodwa into ethile enhliziyweni yakho icula ingoma ezimnandi zikaThixo. Kungcono ndibe nayo. Kunayo yonke imali ehlabathini.
So you can't say that natural things is always a sign of God's blessing. David spoke that to the Lord, and he'd seen the wicked spread forth his like a great bay tree.
Ke akunakutsho ukuba izinto zenyama zisoloko zingumqondiso wentsikelelo kaThixo. UDavide wakutsho oko enkosini. Ukokuba ububonile ububi busandisa eyakhe njengomthi omkhulu weziqholo zokutya.
But God asked him, did you ever consider him at the end?
Kodwa uThixo wambuza ukhe wabungqala na ekugqibeleni.
No matter how good or clothes we wear, how much we have to eat, That isn't what goes in the presence of God. This body that we dwell in perishes regardless of how it's taken care of. But it's the soul that's in man. It's a condition of the Spirit that moves into the presence of the living God.
Akukhathaliseki zilunge kangakanani impahla esizinxibayo, kangakanani esifanele sitye ngako. Asiyilonto eya ebukhoneni bukaThixo. Lo mzimba esihlala kuwo uyatshabalala. Akukhathaliseki nokuba uhoywa kangakanani. Kodwa ngumphefumlo osemntwini, yimeko yomoya eya ebukhoneni boThixo ophilayo.
But we take things for granted. We think that just because that we are a nation, so had Ahab and all of Israel in that day, had taken things for granted that everything was all right.
Kodwa sithatha izinto ngesiqhelo, sicinga ukuba ngenxa yokuba sisisizwe. Wayenjalo uAhabi namaSirayeli onke ngalamhla bathatha izinto ngesiqhelo okokuba yonke into yayilungile.
Their priests and preachers had tried to tell them all is well, everything's just fine.
Ababingeleli babo nabashumayeli bazama ukubaxelela konke kulungile, yonke into nje ilungile.
But the half one, he cried out against the wrong thing. Because this one knew that a holy God could not be satisfied with modern trends of an unholy religion.
Kodwa babe nomnye wanqangaza ngokuchasene nento engalunganga ngokuba lona wayesazi ukuba uThixo oyingcwele akanakoneliseka ngoluhlu lwanamhlanje lwenkolo engekho ngcwele.
So does the God of heaven remain the same today? In all of our efforts and big things that we're trying to do, God will never be pleased outside of an entire sanctified life before him.
Ke unjalo uThixo wezulu uhlala ekwanguye namhlanje kuzo zonke inzame zethu nezinto ezinkulu esizama ukuzenza. UThixo akasokuze akukholiseke ngaphandle kokupheleleyo ubomi obungcwalisekileyo phambi kwakhe.
We might build schools and shrines and tabernacles. We might have organizations. We might do great things. But yet God won't be satisfied until the human soul becomes a sanctified on the altar of God, consecrated for the works of God. And you don't find that no more.
Singokha izikolo netempile netabanekile. Singaba nayo imibutho. Singenza izinto ezinkulu. Kodwa noko uThixo akasokuze aneliseke ude umphefumlo womntu ungcwaliswe kwisibingelelo sikaThixo, ubekelwe bucala ukwenzela umsebenzi kaThixo, kwaye akusakufumani oko.
You find our prayer meetings are so weak. Just about a minute of prayer, jump into bed. We find out that happens about once or twice a day. When all of us are guilty.
Ufumana imihlangano imithandazo yethu ityhafile nje malunga nomzuzu womthandazo tsibele ebhedini. Sifumanisa ukuba oko kwenzeka kanye okanye kabini ngemini xa sonke kuthi sinetyala.
Our nation morally is decaying. We've got Billy Grimms and Old Robertses everywhere.
Isizwe sethu ngesimilo siyabola. Sino Billy Graham kunye no Oral Roberts ndaweni yonke.
But until there comes a thirsting in the heart of America to bring it back to a living God again, to a living experience, to an undying faith in a living God. We're only beating our brains, as it would say, out.
Kodwa kude kubekho unxano enhliziyweni yeAmerica ukubuyisela kuThixo ophilayo kwakhona kumava aphilayo kolungafiyo ukholo kuThixo ophilayo sibetha nje ingqondo zethu njengoko ibinokutsho phandle.
We might walk with our chest out, with our collars turned in the back, and walk down the street and desire to be called Doctor or Reverend.
singahamba sityhale izifuba zethu nekhola zethu zigqwethiwe size sihle ngesitrato sinqwenele ukubizwa gqirha okanye umfundisi.
We might pastor the greatest churches there is in the land. And we might be as pious as we can be that no man can put a finger on our lives.
Singalusa ezona zinkulu icawa ezikhoyo emhlabeni, kwaye singahlonipheka njengoko sinokuba nakho, ukude kungabikho mntu unokubeka mnwe ebomini bethu.
But until that soul that's on the inside of us is on fire for God, until something in there that's yearning after Him, like the heart panteth for the water brook, my soul thirsts after Thee, O God. Until we get to that type of an experience.
Kodwa udela umphefumlo ungaphakathi kuthi usemlilweni ngenxa kaThixo ide into ethile phakathi phaya elangazelela yena njengebhadi litsalela emfuleni wamanzi umphefumlo wami unxanelwe wena o Thixo side sifike kolwa hlobo lwamava.
Therefore communism and so forth will gain the grounds as they're doing, and all the journeying that we can do will never stop it. It's predicted to come, but God is calling to His church.
Ngako oko ubunkomanisi nanjalo njalo ziyakuthimba imihlaba njengoko zisenza nako konke ukuzibandakanye esinokwenza akusokuze kuyinqande iqikelelwa ukuba ize. Kodwa uThixo ubiza ebandleni lakhe.
How that this little woman must have been of the caliber of Elijah, because usually your action shows what you are. And again, she had been chosen to entertain God's prophet. Remember, she was a Gentile, not a Jew.
Kanjani lamfazi mncinci ibenokuba ludidi luka Eliya. Ngokuba ngamaxa amanintsi izenzo zakho zibonisa into oyiyo, kwaye kwakhona wayekhethiwe ukuba ahoye umprofeti kaThixo. Khumbula, wayengowentlanga, hayi umJuda.
And the land was burning up. And no doubt that this little woman, being of that caliber, being of the believer type, for we see that God would not have called to her if she hadn't been a worthy one to entertain God's prophet. For He would have never sent His prophet to a house that was unworthy.
Kwaye umhlaba usitsha, kwaye ngaphandle kwamathandabuzo ukuba lo mfazi mncinci ekubeni engowaladidi, ekubeni eluhlobo lwekholwa. Ngokuba siyabona ukuba uThixo ebengenakumbiza, ukuba ebengenguye ofaneleke ukuba ahoye umprofeti kaThixo, ngokuba ebengasokuze athumele umprofeti wakhe kwindlu engafanelekanga.
It was not his choosing, it was God's choosing. It wasn't her bidding him, it was God bidding him.
Yayingeyokukhetha kwakhe, yayikukukhetha kukaThixo. Yayingeyokumema kwakhe yena, yayikukumema kukaThixo.
He'd been placed by a brook. The ravens were feeding him. But it was God's command for something to take place, and God surely went to a believer of the same nature of Elijah.
Wayebekwe ngasemfuleni, amahlungulo ayemondla, kodwa yayingumyalelo kaThixo ukuba into ethile yenzeke. Kwaye uThixo ngokuqinisekileyo waya kwikholwa lohlobo olunye noEliya.
She was a widow woman. And we all know what she, a widow woman, would have went through with. Her husband dead and a young boy to raise.
Wayengumfazi ongumhlolokazi. Kwaye siyazi wayeyintoni umfazi ongumhlolokazi owayenokuba uhambe kuyo kunye nomyeni wakhe efile nenkwenkwe yakhe encinci ukuba ayikhulise.
And in the lands there they depended on their crops. They didn't have projects as we have today and defense plants. They depended on their crops.
Kwaye kwimihlaba phaya babexhomekeke kwisivuno sabo. babengenawo amaphulo njengokuba sinawo namhlanje kunye nezityalo zokukhusela babexhomekeke kwisivuno sabo.
And because the iniquity of the people and their moral decaying had brought a drought on the land, here they was all starving and dying.
Kwaye ngokuba ubugwenxa babantu kunye nezimilo zabo ezibolayo zazisa imbalela emhlabeni naku babelamba besifa.
And then we find that no doubt she'd prayed night after night, all night, as she begins to see that meal barrel going down, down, down.
Kwaye siyafumanisa ukuba ngaphandle kwamathandabuzo wayethandazile ubusuku emva kobusuku bonke ubusuku njengoko wayeqalisa ukubona lamphanda umgubo usehla ukuhla ukuhla.
And it must got to a place that there was not even another cup full of meal in the barrel. All she had was just a little handful.
Kwaye uya kwindawo de kungabikho komitye igcwalayo emphandeni. Konke wayenako yayintwanana ezalisa isandla.
Death was coming right into the gate at her door. For there was no way of getting any more. The whole nation was starving.
Ukufa kwakusiza ngqo esangweni kumnyango wakhe. Ngokuba kwakungekho ndlela yokufumana kwanto, isizwe sonke sasilamba.
And the horror was just a good spoonful left in the little container. Just that much oil and that much meal laid between her and death. She must have got real sincere about her prayers.
Kwaye oli yayilungele ukuzalisa icephe esele kwinkonxana incinci nje engakaya ioli nomngakaya umgubo kulele phakathi kwakhe nokufa kufanele ukuba wanyanisa ngenene kwimithandazo yakhe.
You let that strike your home, it'll be a little more sincere than we are this morning when we know that death lays at the door.
Yeka oko kubethe ikhaya lakho iyakuba yinyanisekileyo kunokuba sikuko ngalentsasa xa sisazi ukuba ukufa kulele emnyango.
And I believe maybe we think perhaps this, that she prayed all night long for one more day settled it.
Kwaye ndiyakholwa mhlawumbi besinokucinga mhlawumbi oku ukuba wathandaza ubusuku bonke okosuku olunye kuyenze.
She could look at the pale lips of her little boy of about 3 or 4 years old, and she could see her own bones dwindling away as the flesh was going from them. And it must have been a terrible thing as this mother seeing these things going.
Wayenokujonga kwimilebe eqwebileyo yenkwenkwana yakhe emalunga nesithathu okanye isine seminyaka obudala. Kwaye enokuwabona amathambo ayo enyamalala njengoko inyama yayisuka kuwo. Kwaye kufanele ukuba yayinto embi kakhulu njengoko lo mama ebona ezi zinto ziqhubeka.
And yet with her hands before God praying day and night. Now we're down to one handful of meal and a spoonful of oil.
Kwaye noko ngezandla zakhe phambi kothixo ethandaza imini nobusuku ngoku sisele nokuzalisa isandla umgubo neoli enokuzalisa icephe.
You know, it's a strange thing. May God let this soak into every one of you if you never hear me preach again. Let this be a message. It's strange, most strange, that sometimes that God does things that way.
Uyazi yinto engaqhelekanga. Wanga uThixo angenza oku kungene nzulu kuni ngabanye. Ukuba akusokuze undive ndishumayela kwakhona. Yenza lona ube ngumyalezo. Akuqhelekanga, ukungaqheleki kakhulu. Ukuba ngamanye amaxesha uThixo wenza izinto ngolwahlobo.
You know, when we have confessed our sins and met every requirement that God requires, we believed on God, there's a circumstance that has to be met, and it's according to His will.
Uyazi xa sizivumile izono zethu, kwaye sizalise zonke imfuno uThixo azifunayo, sikholwe kuThixo, kukho imeko yokufuneka ifezekiswe, kwaye zingokwentando yakhe.
And we've confessed our sin, and we've made all the wrongs that we have did right, done everything that we know how to do, every requirement that God has made or asked, we have met that requirement, and yet He lays silent. He just won't answer us.
Kwaye sizivumile izono zethu. Kwaye senze konke okungalunganga esithe sakwenza, kulunge, senza yonke into esiyaziyo yenziwa njani, yonke imfuno kaThixo ayenzileyo, okanye ayicelayo sihlangabezile lo mfuneko. Kwaye noko uthe cwaka akaphenduli nje.
I'm sure that I'm speaking to people this morning who's come to that place. I've been there many times myself.
Ndiqinisekile, ndithetha nabantu ngale ntsasa bakhe bafika kulaa ndawo, ndandikhe ndaphaya amaxesha amaninzi ngokwam.
When I went back and traced my life and turned over every stone, and I find that I did something wrong, I'd go confess it and say, Lord God, I'll make it right and go do so.
Xa ndabuyela emva ndaphanda ubomi bam, ndaguqula lonke ilitye, ndaza ndafumana ukuba ndenze into engalunganga, bendisakuya ndiyokuyivuma, ndithi Nkosi, ndiyakuyilungisa, kwaye ndihambe ndenze njalo.
Then come back again and say, now Lord, thou art God, you answer me, surely I met every request that you required me to do, and every requirement. I have met it, and still He won't move. Seems to sit silent. That's when you've got to be sure that He is God.
Emva koko ndibuyele emva kwakhona, ndize ndithi, ngoku Nkosi, wena unguThixo, uyakundiphendula. Ngokuqinisekileyo ndihlangabezane nayo yonke imfuno othe wayifuna kum ukuba ndiyenze, kwaye yonke imfuno ndihlangabezile, kwaye noko ebengayi kushukuma. Kukhangeleka ngathi uthe cwaka, kuxa kufuneka uqiniseke ukuba unguThixo.
Don't be discouraged. The only thing is that in your heart to be certain of God. My text, be certain first before you do anything. Be certain in your heart that it's God.
Sukutyhafa, kuphela kwento yeyokuba enhliziyweni yakho, kukuqiniseka ngoThixo. Isihloko sam, qiniseka kuqala, phambi kokwenza nantoni, qiniseka enhliziyweni yakho, okokuba nguThixo.
And when you've met everything that He said, then you're sure that He's God. That's when faith goes to work right there. Faith stands steady, for it knows that He is.
Kwaye xa uhlangabezana nayo yonke ayitshiloyo, ngoko uyaqiniseka ukuba nguThixo, kuxa ukholo luya ekusebenzeni, kanye apho, ukholo lumangxi. Ngokuba luyazi ukuba ukho.
And you met every requirement. You believe that He is. And faith holds steady. Oh, blessed be His name.
Kwaye uhlangabezene nayo yonke imfuneko. Uyakholwa ukuba ukho. kwaye ukholo lwakho lume ngqi. Oh, malibongwe igama lakhe.
Faith won't move, for it's sure that God is, and a rewarder of those that diligently seek him.
Ukholo sokuze lushukume, ngokuba luqinisekile ukuba uThixo nguye, kwanomvuzi wabo bamfuna ngenyameko yena.
May this go way down deep and never move from you, Branham Tabernacle. If you've met God's requirements and in your heart you believe that he is, God's only testing your faith. For he loves to do that.
Kwanga oku kungehla nzulu, kwaye kungaze kumke kuwe mnquba kaBranham, ukuba uhlangabezene imfuneko zikaThixo. Kwaye enhliziyweni yakho uyakholwa ukuba unguye, uThixo uvavanya nje ukholo lwakho, ngokuba uyathanda ukwenza loo nto.
You confess your sins, and you've met every requirement that God requires, and still he lays silent. Remember, faith says that he is.
Usivumile isono sakho, kwaye uhlangabezene nemfuneko ayifunayo uThixo, kwaye futhi uhleli ethe cwaka, khumbula, ukholo luthi ukho.
Then faith holds on to it, not knowing what it's all about, but it knows that he is and it's certain that he is.
Ngoko ukholo lubambelela kuyo, lungazi ukuba imalunga nantoni, kodwa liyazi ukuba ukho, kwaye luqinisekile ukuba ukho.
Then remember, if he is, his words has to be true. And if he required you to meet these circumstances, and you did, he's obligated to take care of his word.
Ngoko khumbula ukuba ukho, amazwi akhe afanele anyanise, kwaye ukuba ufuna wena uhlangabezane nezimfuno, kwaye wenzile njalo, ubophelelekile ukuba alikhathalele ilizwi lakhe.
Don't back off. And say, oh, I never got healed. Oh, you poor, weak faith. Don't believe that.
Sukuhlehla uthi, kulungile andizange ndaphiliswa. Ndi, oh, wena hlwempu, kholo olutyhafileyo. Sukuyikholelwa loo nto.
If everything's confessed and everything's out, and you met God's requirement, faith holds right there. There's nothing will move it. He is. And you're sure.
Ukuba yonke into ivunyiwe, kwaye yonke into iphumile, kwaye uhlangabezene nemfuno kaThixo, ukholo lubambelela kanye phaya, akukho nto iyakulishukumisa, ukho, kwaye uqinisekile.
They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings of an eagle. They shall run and not be weary. If they walk, they shall not faint.
Abo balindela enkosini bohlaziyeka emandleni. Baya kuntingela phezulu ngempiko zokhozi. Baya kubaleka bangadinwa. Ukuba baya hamba bayi kutyhafa.
Wait when you met his requirement. That brings your faith to a showdown.
Linda, xa uhlangabezene nemfuno yakhe. Oko kuzisa ukholo lwakho etshatshalazini.
If you have met God's requirements has been made, are met, and you have fully considered it, and you have done everything that God required you to do, then your faith rests right there that he is. Be certain of God.
Ukuba uhlangabezene imfuno zikaThixo zenziwe, okanye zihlangatyeziwe, kwaye uziqwalaselisile, kwaye wenze yonke into uThixo athe wayifuna ukuba uyenze, ngoko ukholo lwakho luphumla kanye phaya, ekubeni ukho, qiniseka ngoThixo.
You know, he loves to test us. He loves to see the reaction of your faith. Did you know that? God likes to see how you react.
Uyazi, uyathanda ukusivavanya. uyathanda ukubona indlela ukholo lwakho liyakwenza ngayo. Ingaba buyazi loo nto, uThixo uyathanda ukubona uyakwenza njani.
When you say, "Oh Lord, I believe you, thou art my Savior. I believe that you are the healer. I believe that you are the one who gives the Holy Spirit. And the things that I am requiring, you are the God who gives that."
Xa usithi, "Oh Nkosi, ndiyakukholwa wena, wena ngumsindisi wam, ndiyakholwa ukuba ungumphilisi, ndiyakholwa ukuba ngulowo unika umoya oyingcwele, kunye nezinto endizidingayo, unguThixo okunikayo oko."
And then when you confess all your sins and promise God what you'll do if he'll let you get well, and then because it don't happen, you run off like a coward somewhere. God can't use that. There's no way for him to use you. There's no way for him to answer you because he only answers by faith.
Kwaye emva koko xa uvuma zonke izinto zakho, kwaye uthembise uThixo oko uyakwenza ukuba angakwenza uphile, kwaye ngokuba ingenzeki, uyabaleka umke njengegwala ndaweni ithile, uThixo akanakuyisebenzisa loo nto. Akukho ndlela kuye yokuba akusebenzise, akukho ndlela kuye yokuba akuphendule, ngokuba uphendula kuphela ngokholo.
Then all of a sudden, you go away and he can't answer. But real true faith stands there, being sure that God is. He's certain that he is.
Ngoko ngequbuliso uyemka, kwaye akanakuphendula. Kodwa olwenene olunyanisekileyo ukholo luyema phaya, luqiniseke ukuba uThixo ukho.
And if God asks this thing to be done to confess your sins and so forth, and you've done it, faith says that he is. It's certain that it's going to happen.
Kwaye ukuba uThixo ucela lento ukuba yenziwe, ukuvuma izono zakho, nanjalo njalo, kwaye uyenzile, ukholo luthi ukhona. Uqinisekekile ukuba iza kwenzeka.
Your request has to be granted. Oh, I hope you don't miss that. If you're sure of God, God's sure of his word. He's only waiting to test you.
Isicelo sakho kufanele siphendulwe. Oh, ndiyathemba kuyiphosi loo nto. Ukuba uqinisekile ngoThixo, uThixo uqinisekile ngelizwi lakhe, ulindele kuphela ukukuvavanya.
He did it many times. Let's rehearse one or two cases. Let's think of the Hebrew children. They wasn't to bow to an idol. God had confidence in them.
Uyenzile ngamaxesha amaninzi. Masilinganise enye okanye ezimbini ingxaki. Masicinge ngabantwana bamaHebhere babengazukuqubuda kwisithixo. UThixo wayenengqiniseko kubo.
And when they heard they had to go to the fiery furnace, they said, "Our God is able to deliver us from this furnace. But if he doesn't do it, we're not bowing to any of your idols." See, they were sure and certain of God.
Kwaye xa bavayo ukuba kufanele baye ezikweni elivuthayo, bathi, "UThixo wethu unakho ukusihlangula kweli ziko." Kodwa ukuba kayenzi, asizukuqubuda nakwesiphi sezithixo zakho. Yabona, babeqinisekile, kwaye beqinisekile ngoThixo.
They know that he was Jehovah. They know that he answered prayer. But whether he did in their case or not, it would have to be for the good. So they just made their statement, confessed their sins, and walked into death.
Babesazi ukuba yayinguYehova. Babesazi ukuba wawuphendula umthandazo. Kodwa nokuba uyenzile kwimeko yabo okanye hayi, ibiyakuba yeyokulungileyo. Ke benza intetho yabo, bavuma izono zabo, baza baya ekufeni.
When they were going to the fiery furnace, knowing that they were certain that if God let them burn up, he'd raise them up again in the resurrection.
Xa babesiya kwiziko elivuthayo, babesazi ukuba babeqinisekile ukuba uThixo ubayeka batshe, uyakubavusa kwakhona eluvukweni.
They were certain of God because they know that God would work everything for their good. And when we are certain of God, we know that God works everything for our good.
Babeqinisekile ngoThixo ngokuba babesazi ukuba uThixo uyakwenza yonke into elungiselelane nabo. Kwaye xa siqinisekile ngoThixo, siyazi ukuba uThixo usebenza yonke into ngokulungileyo kuthi.
So they made one statement, they were certain, and they walked right into the fiery furnace, and God let them walk there, sitting looking at them. You want to see their reaction.
Ke benza intetho enye, babeqinisekile, baza baya ngqo kwiziko elivuthayo. Kwaye uThixo wabayeka baye phaya ehleli ejonge kubo, wayefuna ukubona ukwenza kwabo.
When the king said, did you bow? When the trumpet sounded, they said, no, we did not bow. There's your faith, holding tight.
Xa ukumkani wathi, niqubudile xa icilongo likhalile, bathi, hayi, asiqubudanga, nalo ukholo lwakho, lubambeleleke nkqi.
Well, then, if you did not bow, you know my decree. Yes, we know your decree.
Kulungile ngoko ukuba niqubudanga niyasazi isigwebo sam. Ewe, siyasazi isigwebo sakho.
My decree is that the furnace will be hot 7 times hotter than it ever was, and I'll throw you in there. Do you now want to bow? No, we will not bow. There's your faith.
Isigwebo sam sesi sokuba iziko liza kubaswa ngokuphindwe kasixhenxe ukuba shushu kunokuba lakhela njalo kwaye ndiyakunilahlela phaya. Niyafuna na ngoku ukuqubuda? Hayi, asisayi kuqubuda, nalo ukholo lwabo.
God says, well, I see what they'll do about it. I see what reaction their faith has.
UThixo uthi kulungile, ndiyakubona bayakwenza ntoni malunga naloo nto. Ndiyakubona yintoni eyakwenziwa lukholo lwabo.
So he said, bind their hands and bind their feet and start them to the furnace. And they walked up that furnace with the fire in their faces. God still standing looking at it. But they were certain that he was God.
Ke wathi, babopheni izandla zabo, nibophe nenyawo zabo, niqalise ukubasa ezikweni. Kwaye bahamba ukuya kwela ziko nomlilo ebusweni babo, uThixo esamile ejonge kuyo, kodwa babeqinisekile ukuba waye enguThixo.
They had made their confession. They had made everything right that they know of. They were certain that he was God.
Babelwenzile uvumo lwabo, babenze yonke into kakuhle abayaziyo, babeqinisekile ukuba waye enguThixo.
So they walked right up that fiery furnace. Right at the last moment, there he come riding out of the heavens on a chariot of wind. Fanned the breezes off of him while he consoled them and talked to them. God, let your faith come to the spot to where it'll react.
Ke baya ngqo kwela ziko livuthayo, kanye kumzuzu wokugqibela. Nanko isiza isihla emazulwini ekhwele inqwelo yokulwa yomoya yapholisa amadangatye kubo ngelixesha ebathuthuzelayo kwaye ethetha nabo. UThixo uyeka ukholo lwakho lufike kwindawo apho luyakwenza into.
There was Job of the Old Testament when Satan our accuser accused him of being a secret sinner. But Job knew that he had not sinned. He knew that he had confessed everything that he had done and put a burnt offering out there.
Kwakukho uYobhi weTestamente endala, xa uSathana umangaleli wethu wamangalela ngokuba ngumone wasemfihlakalweni. Kodwa uYobhi wayesazi ukuba akakhange one, wayesazi ukuba wayevumile yonke into wayenzile. Kwaye wabeka umbingelelo utshisiweyo phandle phaya.
That was God's requirement.
Amen.
That's all God required was that burnt offering and a confession. And Job done those things.
Oko kwakuyimfuno kaThixo, koko kuphela uThixo akufunayo, yayingulamnikelo utshisiweyo kunye nenhlambululo, kwaye uYobi wazenza ezo zinto.
And Satan said, I'll take his camels, or he's a rich man, I'll take his sheep. And finally he'd taken his children, the closest to his heart. Still Job stood pat, for he knew that God was certain he was God.
Amen.
For he had talked to him and he had met his requirements.
Kwaye uSathana wathi, ndiyakuthabatha iinkamela zakhe. Ngokuba uyindoda esisityebi, ndiyakuthabatha iigusha zakhe. Kwaye ekugqibeleni wathabatha abantwana bakhe, okona kusondeleyo entliziyweni yakhe. Nangona kunjalo, uYobi wamangxi, ngokuba wayemazi laThixo. Kulungile, wayeqinisekile ukuba wayenguThixo, ngokuba wayethethile naye, kwaye wayehlangabezene nemfuno zakhe.
Searched down and found out I've made every burnt offering. I said in my heart, perhaps when my sons gave a feast and my daughters attended, perhaps maybe they did secretly sin in their hearts, so I'll offer a burnt offering from them and confess their wrong.
Waphanda izantsi waza wafumanisa, ndenze wonke umnikelo otshisiweyo, ndithe entliziyweni yam, mhlawumbi xa unyana bam benesidlo, kwaye neentombi zam ziyile, mhlawumbi kungenzeka benze isono emfihlekweni entliziyweni yabo, ke ndiyakunikela umnikelo otshisiweyo ngabo, ndivume izono zabo.
Oh God!
Amen.
When a man keeps what God said to do, he's certain he's God.
He has to answer.
Amen. Faith calls him on the scene every time.
Oh, Thixo! Xa indoda igcine oko uThixo athe kwenze, iqinisekile unguThixo, kufanele aphendule. Ukholo lumbizela embonisweni yena lonke ixesha.
When you've done what you know is right, when you've met his requirements, when you've confessed and made right and done restitutions, lay before God. I don't care how solid he is.
Amen.
He's still God waiting to put that faith there.
Xa wenza oko ukwaziyo ukuba kulungile, xa uhlangabezene neemfuno zakhe, xa uvumile kwaye wenze kakuhle, kwaye wenze imbuyekezo, kwaye wayibeka phambi koThixo, andikhathali uthule kangakanani, useNguThixo, elindele ukubeka olwakholo phaya.
You've done your works, now he wants to see your faith by your works. He wants to see what you'll do.
Uyenzile imisebenzi yakho ngoku, ufuna ukubona ukholo lwakho ngemisebenzi yakho, ufuna ukubona into oya kuyenza.
If you've been anointed and prayed for, God's waiting to see what you'll believe about it.
Amen.
Not run up next Sunday and run the next day and the next healer comes to the city. He's waiting to see your reaction on your faith.
Ukuba ubuthanjiswe waza wathandazelwa, uThixo ulindele ukubona yintoni oya kuyikholelwa malunga nayo. Hayi ukubalekela kwicawa ezayo kunye nokubalekela kusuku oluzayo, kwaye umphilisi olandelayo uyeza esixekweni, ulindele ukubona ukwenza kwakho kukholo lwakho.
Amen.
Not walk back next day and say, I feel so bad, I don't guess I got healed. You're not fit for the prayer line in the first place. You're not ready yet. You don't believe that he is God.
Hayi ukubuyela emva kusuku olulandelayo, uze uthi, ndiva kakubi kakhulu, andicingi ukuba ndifumene impiliso, akulungelanga ukuba kumgca ukuthandazelwa indawo yokuqala, akukho njalo, akukulungeli okwangoku, akukholelwa ukuba unguye uThixo.
You might say, Brother Bram, I disagree with you. Your own action proves what you are. By their fruits you shall know them.
Andi ungathi, mzalwane Branham, andivumelani nawe, izenzo zakho zingqina loo nto uyiyo, ngeziqhamo zabo niyakubazi.
The man says that he is a Christian
And he still drinks and smokes and gambles and tells dirty jokes. And I says, part of the Bible's right and part's not. He might preach the gospel and deny part of the Bible. He's still a sinner. He's not right yet.
Ukuba umntu uthi ungumKristu kwaye usasela atshaye angcakaze enze iziqhulo ezingcolileyo aze athi indawo ethile yeBhayibhile ilungile ezinye indawo azilunganga angashumayela ivangeli aze aphike indawo ethile yeBhayibhile usengumoni akalunganga okwangoku.
But when you openly confess that God is the same God,
amen,
in your life, applied in his hands to be, Lord, I am the clay, thou art the potter.
Hallelujah.
Then ask what you will. Faith will never move. It'll stand right there.
Kodwa xa uvuma ngokuphandle ukuba uThixo usenguThixo omnye, kwaye nobomi bakho busesandleni zakhe, okokuba Nkosi ndiludongwe, wena ungumbombi, ngoko cela nantoni oyifunayo, ukholo lusokuze lugunqe.
Though circumstances will seem to fall from right and left, but that faith never moves because you're certain that he's God. And if he's God, he keeps his promise.
Nakubeni imeko zinokukhangeleka zisiwa kusuka ekunene nasekhohlo, kodwa olwakholo zange lugunqe, ngokuba uqinisekile ukuba unguThixo, kwaye ukuba nguThixo uyasigcina isithembiso sakhe.
He can't make a promise and break it. If he's God, he's got to keep his promise. Boy, I love that.
Hallelujah.
He's got to stay with it.
Akanakwenza isithembiso aze asophule. Ukuba unguThixo kufanele agcine isithembiso sakhe. Oh, ndiyayithanda loo nto. Kufanele ahlale naso.
Job made his offerings. He done everything. He knew that he was right.
UYobi wenza iminikelo yakhe, wenza yonke into, wayesazi ukuba wayilungisile.
And here come the church members by some of the churches of other denominations. Said, Job, you might as well confess that you're a sinner, or God wouldn't let you be punished like this unless you was a sinner.
Kwaye nangu siza amalungu ecawa, ezinye zecawa, zamanye amahlelo, zathi, Yobi ungasuke nje uvume, ukuba ungumoni, ngokuba uThixo akanakuyeka ohlwaywe ngolu hlobo ngaphandle ubungumoni.
But Job said, I've made my confession. I've put the burnt offering out before God and I'm not a sinner.
Amen.
He knew where he was standing.
Kodwa uYobi wathi, ndiyenzile intlambululo yam, ndibeke umnikelo otshisiweyo phambi koThixo, kwaye andingomoni, wayesazi apho ame khona.
Then everything went on, just on and on and on, just as hard as it could go, trying to down Job and to bring Job to a place that he would deny God and deny that burnt offering.
Ngoko yonke into yaqhubekeka, nje noko, noko, nje kanzima, kunokuba inokuba njalo, izama ukumthoba uYobi, izemzise uYobi kwindawo apho anokuphika uThixo, kwaye aphike neladini litshisiweyo.
The very minute you take action upon anything that you confess, it shows your weakness.
Amen.
Your doubt of God.
Kwangelo xesha uthabatha inyathelo phezu kwayo nayiphi into ivumileyo, ibonisa ubuthakathaka bakho, intandabuzo yakho kuThixo.
You ask God for anything, you walk around doubting, then you are a doubter and not a believer.
Ucela uThixo nantoni na uze uhambe ujikeleze uyithandabuze, ngoko ngumthandabuzi hayi kholwa.
Job, don't worry, he stood firm on that foundation.
UYobi wayesazi apho amekhona kwaye wamangxi kwesasiseko.
No wonder Pruitt said in his dying hour, on Christ the solid rock I stand, all other grounds is sinking sand.
Akumangalisi uPruitt wathi kwiyure yokufa kwakhe, kuKristu ilitye liqinileyo ndimile, yonke eminye imihlaba yintlabathi ezikayo.
On that solid rock of Job's confession, even his beloved wife walked out when his health was gone. and the boils was all over him. And he scraped himself and cursed the day that he was born. Said, may the sun not even shine. May the moon stay down at night.
Kwela litye liqinileyo lesivumo sika Yobi. Nku namthanda ayomfazi wakhe wemka. Xa impilo yakhe yayiphelile. Kwaye amathumba ayekuye wonke. Kwaye wayezikhuhla. Kwaye qalekisa usuku awazalwa ngalo. Wathi, langa ilanga lingangakhanyi. Yanga inyanga ingahlala phansi ebusuku.
His wife said, Job, you're so miserable. Why don't you curse God and die? He said, thou speakest like the foolish women.
Amen.
He was certain there was a God and he met the requirements.
Amen.
Oh, I feel religious.
Umfazi wake wathi, Yobi ubandezelekile kakhulu. Kutheni ungamqalekisi uThixo ufe. Wathi, wena uthetha njengesidengekazi somfazi. Wayeqinisekile wayekhona uThixo kwaye wayehlangabezene nemfuno. Oh, ndiziva ndingonenkolo.
He knew that he had met God's requirements and that tells it. God was testing his faith. He'll test yours. He'll test mine.
Wayesazi ukuba wayehlangabezene nemfuno zikaThixo kwaye oko kwayigqiba. UThixo wayevavanya ukholo lwakhe. Uyakuluvavanya olwakho. Uyakuluvavanya olwam.
But when we met his requirements, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ.
Hallelujah.
For the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. That's his promise.
Kodwa xa sihlangabezene nemfuno zakhe, guqukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu, ukuze nixolelwe izono zenu, kwaye niyakwamkela isipho somoya oyingcwele, eso sisithembiso sakhe.
Any among you sick, call the elders of the church, let them anoint all the prayer, and the prayer of faith shall save the sick, and God shall raise them up. That settles it.
Nabani phakathi kwenu ogulayo biza amadoda amakhulu ebandla. Mabathambise nge-oli babathandazele. Umthandazo wokholo uyakumsindisa ogulayo kwaye uThixo uyakubavusa igqityiwe.
Confess your faults one to another and pray one for another. You met God's requirement.
Vuma impazamo zakho omnye komnye kwaye nithandazelane omnye nomnye uhlangabezene nemfuno zikaThixo.
These signs shall follow them that believe. In mine they shall cast out devils. They'll speak with new tongues. If they take up serpents or drink deadly things, it shall not harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Hallelujah.
That settles it.
Le miqondiso yakulandelana nabakholwayo. Egameni lam bayakukhupha idemoni. Bayakuthetha ngelwimi ezintsha. Ukuba babambe inyoka okanye basela izinto ezibulalayo. Azisayi kubenzakalisa. Ukuba babeka izandla zabo kwabagulayo. Bayakuphila. Igqibile.
Be certain of God. Be sure that in your heart that you believe that that's God's word.
Qiniseka ngoThixo, yiba nengqiniseko yokuba enhliziyweni yakho ukuba uyakholelwa ukuba elo lilizwi likaThixo. UYobi wayenjalo.
His wife said, why don't you curse him and die? Why, you're getting worse all the time. How Satan likes to throw that at you.
Umfazi wakhe wathi, kutheni ungamqalekisi yena uze ufe? Kutheni uyawusiba mandundu lonke ixesha? Indlela uSathana athanda ukugibisela ukuya kuwe.
Why, you're no better than you was when you anointed. You're no better than you was when them preachers prayed for you. Them preachers ain't right in the first place.
Kutheni akukho ngcono kunokuba wawunjalo xa wawuthanjisiwe. Akukho ngcono kunokuba wawunjalo xa bona abashumayeli bakuthandazelayo. Bona abashumayeli abalunganga indawo yokuqala.
It doesn't matter about that preacher. It's your faith in the living God what counts.
Amen.
Not what the preacher is, it's what God is. The preacher never made the promise. God made the promise.
Ayinanto yakwenza malungana lamshumayeli. Lukholo lwakho kuThixo ophilayo ethethayo. Hayi oko umshumayeli akuko, koko uThixo akuko. Umshumayeli zange enze isithembiso. UThixo wenza isithembiso.
Amen.
Not up to the preacher, it's up to God. And your faith to believe it, that is God.
Amen.
So be certain of God.
Yes.
Be certain that it's God. That's God's word, and God is in his word.
Hayi ukuxhomekeka kumshumayeli, kuxhomekeka kuThixo kunye nokholo lwakho, ukukholwa ukuba lowa nguThixo, ngoko qiniseka ngoThixo, qiniseka ukuba nguThixo, kwaye elo lilizwi likaThixo, kwaye uThixo uselizwini lakhe.
And Job said, thou speakest like a foolish woman. Said, the Lord gave and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord.
Amen.
He was certain that there was God.
Kwaye uYobi wathi uthetha ngokomfazi osisidengekazi. Wathi inkosi inikile, kwaye inkosi ithabathile. Malibongwe igama lenkosi. Wayeqinisekile ukuba wayekho uThixo.
And when he got that out of his mouth, the thunders began to roar, the lightnings began to flash. God moved on the scene. It always calls him on the scene. He sat silent for a long time.
Kwaye xa kwaphumayo oko emlonyeni wakhe, indudumo zaqalisa ukugquma, nemibane yaqalisa ukubaneka. UThixo waya embonisweni, isoloko ibizela yena embonisweni. Wahlala ethe cwaka ixesha elide.
That's what he's doing. Look at this bunch of hell-bound Americans.
Oh, yeah.
Church-going hypocrites.
Yeah.
I'm not angry. But sin angers anybody that's right with God.
Yiloo nto ayenzayo. Jonga kweli gquba lamaAmerika amiliselwe isihoko. Abahambi cawa babahanahanisi. Andicaphukanga. Kodwa isono sicaphukisa nabani na olungileyo kuThixo.
I'm not angry with the nation, I'm not angry with the people, but I'm angry with the devil who has caused these things to blind the people.
Hayi ukucaphuka ngakwisizwe, hayi ukucaphuka ngasebantwini, kodwa ndicaphukile ngakumtyholi obangele ezi zinto ukumfamekisa abantu.
These blind pastors and preachers, let them get by with some kind of a little man-made theology. You've got to be born again and God keeps his word.
Amen.
Ababelusi bazimfama nabashumayeli babayeka baqhubeke kunye nohlobo oluthile oluncinci lwemfundo yezakwalizwi eyenziwe ngumntu kufanele uzalwe ngokutsha kwaye uThixo uyaligcina ilizwi lakhe.
Seeing him as he's loving him, better be sure that there is God. Having a form of godliness and denying the power thereof.
Ukumbona yena njengoko ebatyumza. Kungcono uqiniseke ukuba ukhona uThixo, benokumila kobuThixo kwaye bewakhanyela amandla akho.
This poor little woman, she knew that he was God. As that barrel went down, 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 circumstances got worse and worse all the time. But God was letting it get that way. He just loves to do that.
Eli hlwembu lomncinci umfazi wayesazi ukuba wayenguThixo njengoko lamphanda wawusihla usihla 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 imeko zaya zisiba mandundu na mandundu lonke ixesha kodwa uThixo wayeyivumela ukuba yenzeke ngalandlela uyathanda nje ukwenza loo nto.
He loves to put your faith to a test to see how you act on it. Let you be anointed and prayed for, then make you worse. They come on, Satan, put him to the test. I know he believes me.
Amen.
God for it. Mine.
Uyathanda ukubeka ukholo lwakho kuvavanyo, ukubona ukuba uyakwenza njani kuyo, mawuthanjiswe, kwaye uthandazelwe, emva koko akwenze mandundu, wathi yiza apha Satana, mbeke eluvavanyweni, ndiyazi uyandikholelwa mna, makasikelelwe uThixo naphakade. Oh, Beto.
Amen.
Put him to a test now. I know he took my word for it.
Amen.
Could he say that about you? He said that about Job.
Mbeke kuvavanyo ngoku. Ndiyazi wathabatha ilizwi lam ngayo. Ingaba ngakutsho oko ngawe. Wakutsho oko malunga noYobi.
He said, do anything to him you want to, but don't you take his life. For I know he loves me. He's made the burnt offering. He's made the requirements. He did what I told him to do, and he believes it.
Amen.
Now I roll him over the coals if you want to.
Wakuchoko malunga noYobi. Wathi, yenzana ntoni na? Kuye oyifunayo. kodwa ungabuthabathi ubomi bakhe ngokuba ndiyazi uyandithanda mna ulenzile idini elitshisiweyo uzenzile imfuneko ukwenzile oko ndimxeleleyo ukuba akwenze kwaye uyayikholelwa ngoku mqengqele emalahleni ukuba uyafuna.
He took everything away from me. God doubled it when he gave it back to him.
Amen.
Sure he will. He puts our faith to a test to see if we really believe that he is God.
Wathabatha yonke into esuka kuye. UThixo wayiphinda-phinda xa wambuyiselayo. Ngokuqinisekileyo uya kuyenza. Ubeka ukholo lwethu eluvavanyweni ukubona ukuba siyakholwa nangenene ukuba unguThixo.
That little woman no doubt said, I prayed. I prayed. I know I'm an unworthy Gentile. Remember Jesus spoke of her in the Bible. He said, wasn't there many widows in the days of Elijah? But he was only sent to one and she was a Gentile.
Lamfazi mncinci kungekho ntandabuzo. Wathi ndithandazile, ndithandazile. Ndiyazi ndingongafanelekanga owentlanga. Khumbula uYesu wathetha ngaye eBhayibhileni. Wathi babengabanintsanga na abahlolokazi ngemihla kaEliya, kodwa wayethunyelwe komnye, kwaye waye ngowentlanga.
Oh, he said, I pray, maybe when she seen that last little cake, death had done enter the gate and come into the door. One more bite of peace, and she and her son died.
Oh, wathi, ndiyathandaza. Mhlawumbi xa ebona elaqhekeza lokugqibela lincinci, ukufa kwakuse kungenile kumasango, kwaye kusiza iminyango, ukuluma kube kanye intwanana, kwaye yena nonyana wakhe bafe.
I see her all night praying, and the hot winds are blowing, and the earth parched, and the people crying and screaming in the streets.
Ndiyambona busuku bonke thandaza, lami moya ishushu ivuthuza, nomhlaba umile, nabantu bekhala bekhwaza ezitratweni.
She walked around through the house, she looked at her little boy, looked at his little pajamas, they were all out, his feet sticking out, looked at her own hands wrinkled.
Wajikeleza ngaphakathi endlwini, wajonga kwencinci inkwenkwe yakhe, wajonga kwipijama zayo ezincinci, zaziphelile. Nenyawo zayo zivele ngaphandle, wajonga kwezakhe izandla zishwabene.
She walked back and forth, but she said, I know that he's God. I've made all my confession. I've done everything that he required. I'm asking for our lives, for his glory. God seen her.
Wabheka emva naphambili, kodwa wathi, ndiyazi ukuba unguThixo, ndenze lonke uvumo lwam, ndenze konke akufunayo. Ndicelela ubomi bethu ngenxa yozuko lwakhe, uThixo wambona.
Rest them is going out having a big dance somewhere. Putting themselves up, having a modern television show or something. Carrying on with the world, but that woman was alone with God.
Inxalenye yabo yayiphuma isiya kuba nemingqungqo emikhulu ndaweni ithile, bezilungisa, bezenza bahle, benomboniso kumabonwa kude wale mihla okanye into ethile beqhubekeka nehlabathi kodwa la mfazi wayeyedwa noThixo.
Daylight broke, she said, the little fellow, he cried all night for something to eat. What'll I do with one little handful of meal?
Ukuza waqhekeka wathi umfo mncinci ukhale ubusuku bonke efuna into yokutya. Yintoni endiyakuyenza ngomgubo omncinci onokuzalisa isandla?
You know that meal was Christ. Any Bible student knows that Christ was the meal offering.
Uyazi la mgubo yayinguKristu. Nawuphi umfundi weBhayibhile uyazi ukuba uKristu wayesisidlo somnikelo.
And that meal offering had to be ground with a special burr too. Cut every little piece of corn the same because Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever. And every believer believes that and rests upon it.
Kwaye esasidlo somnikelo kwakufanele sixovulwe ngesikhethekileyo isixovulo. Naso, de isike lonke iqhekezana lokhozo ngokufanayo. Ngokuba uYesu Kristu usenguye izolo namhlanje naphakade. Kwaye lonke ikholwa liyakholelwa koko. Kwaye liphumle koko.
Hallelujah. You have all your old co-farmer religion you want to. For me, I believe Christ is the same yesterday, today, and forever. I make my stand in the world of infidels. I still believe that He's the same yesterday, today, and forever.
Hallelujah. Unganayo yonke yakho endala ebandayo yomthetho inkolo oyifunayo okwam ndikholelwa ukuba uKristu sekwanguye izolo namhlanje naphakade nenza ibango lam kuhlabathi labangena nkolo ndisakholwa ukuba usenguye izolo namhlanje naphakade.
That verse cut every bit of it just the same because He is the same. He's the same God that He was then, He is right now this morning. He always will be the same. That's what the meal meant.
Izixovulo zisika lonke isuntswana layo njengokufanayo ngokuba usenguye, usenguthixo omnye owayenguye ngoko, unguye kanye ngoku ngalentsasa, uyakusoloko into enye, yilonto isidlo esikuthethayo.
And the oil means the spirit, as we know, according to Ezekiel 4 and so forth. That's the reason we anoint with oil, it's the spirit.
Kwaye oli thetha umoya njengoko sisazi ngokukaEzekiyile isine nanjalo njalo seso isizathu sithambisa ngeoli ngumoya.
What is it? As St. John 4, the Father seeketh us to worship Him in spirit and in truth. Jesus was the truth.
Yintoni? Njengongcwele uYohane isine uba ufuna abo bamnqula yena ngomoya nangenyaniso uYesu wayeyinyaniso.
He was the meal offering, and the oil was the spirit, and the spirit mixed with the truth has got to bring something.
Amen.
Put it together, it makes a cake.
Kwaye sisidlo somnikelo, kwaye le oli yayingumoya, kwaye umoya uqutywe nenyaniso, kufanele uzise into ethile, yidibanise, yenza isonka.
Where's your faith? When God's word's preached in its simplicity, though in its power, Jesus Christ is the same yesterday, and the word goes forth for the meal. You've got the oil to mix with it. Maybe just a little handful or a spoonful. Whatever it is, it's real.
Oh, luphi ukholo lwakho. Xa ilizwi likaThixo lishunyayelwe kubulula balo, ngamandla alo. Okokuba uYesu Kristu ukwanguye izolo namhlanje naphakade kwaye ilizwi liyakuba sisidlo unayo ioli ukuyixuba naso ingaba yezalisa nje isandla okanye icephe kodwa nokuba yintoni inene.
Now what's it ready for? It's ready for the cross. It's ready for self-sacrifice. That's what you have to do.
Ngoku yintoni elungeleyo, ilungele umnqamlezo, ilungele ukuzinikela ngokwayo, yiloo nto ofanele kukuyenza.
If the word's been preached and you've got the spirit in it mixed together, it's self-sacrifice to deny every pain, to deny every sickness, to deny everything is contrary to God's word and stand on it.
Ukuba ilizwi lishunyayelwe, kwaye unawo umoya, kwaye idityanisiwe yahlangana, yezinikelayo ngokwayo iphike nayiphi intlungu, iphike nasiphi isigulo, iphike yonke into echasene nelizwi likaThixo, kwaye ime kuyo.
The doctor says this, that, and that don't make a bit of difference. You stand on it because God said so. The meal comes. You got the oil, you mix it together.
Ugqirha utsho oku okuya okanye okunye, akwenzi nomncinci umahluko, yima kuyo. Ngokuba uThixo utsho njalo, isidlo siyeza, unayo ioli, uyayiqhuba idibane.
Now I hear a voice, it's a little after daylight. A voice speaks and said, go out in the yard and get two sticks. Did you notice the scripture said two sticks? The cross.
Ngoku ndiva ilizwi, kukancinci emva kokukhanya kwemini, ilizwi liyathetha kwaye lithi, phuma ngaphandle iyadini ukuchole amakhuni amabini. Ingaba uqwalasele, isibhalo sithe amakhuni amabini, umnqamlezo.
She's got to be healing the oil. But she's going to be called on to act now.
Amen.
Act with it, however much you got, much meal or oil as you need. But you've got to act. Self-sacrifice.
Waye na umgubo ne oli, kodwa wayeza kubizwa ukuba enze ngoku, enze ngazo, ningakanani into onayo, esingako isidlo okanye oli, njengoko ufuna, kodwa kufanele wenze ukuzinikela kwakho.
Two sticks. In the old times, they never found a better way to make a fire. When you take a stick and lay it across the stick, light it in the middle, you scoop both ends, the Indians burn their fire.
Amakhoni amabini, kumaxesha akudala zange bayifumane indlela engcono yokwenza umlilo. Xa uthatha ukhoni ulilalise, linqamleze ukhoni, lintumeke embindini, utyhale isiphelo macala, amandiya abasa umlilo wawo.
I've burned them any time all night long. Just take a log, give it this way and one that way, and just keep pushing into the fire as it burns.
Ndaka na wabasa amaxa amanintsi ubusuku bonke. Thatha nje isiqobo kunye nale ndlela nesinye ngalaa ndlela kwaye uqhubekeke nje utyhalela emlilweni njengoko sivutha.
That stick was a cross. Two sticks, the Bible said. The boy said, go to the yard and get two sticks.
Elakhoni yayingumnqamlezo, amakhoni amabini, iBhayibhile itshilo, ilizwi lithe, hamba eyadini, uchole amakhoni amabini.
The same time up on the mountain, there's a voice thundered down to the prophet and said, go to the city I have commanded. Oh my, both of them obeyed. Something has to happen. Both of them are obeying.
Ngaxeshanye, phezu kwentaba, kwakukho ilizwi, ladudumela kumprofeti lathi, iya kumzana, ndiyalele, o bethu, bobabini bathobela, into ethile kufanele yenzeke, bobabini bayathobela.
If the preacher preaches the word, and the man that receives it believes it and acts upon it, something's got to happen.
Ukuba umshumayeli ushumayela ilizwi, kwaye umntu olamkelayo lona uyalikholelwa, aze enze ngalo, into ethile kufaneleke yenzeke.
If you're a sinner, you'll have to be saved. If you're sick, you'll have to be healed, because God promised it. If we are certain of God, as certain as He's God, He has to keep His word. Certain.
Ukuba ungumoni, kuya kufanela usindiswe, ukuba uyagula, kuya kufuneka uphile, ngokuba uThixo uyithembisile, ukuba siqinisekile ngoThixo, ukuqiniseka njengokuba enguThixo, ufanele agcine ilizwi lakhe, qiniseka.
Then the command was, go to the city, for I have commanded a widow woman. A vision broke before the prophet. Here he comes walking. He doesn't know where he's going. It don't make any difference.
Amen.
He just obeyed.
Ngoko umyalelo wangokuba yiya emzaneni, ngokuba ndiyalele umfazi ongumhlolokazi, umbono wavela phambi komprofeti, nangu esiza ehamba, akazi apho aya khona, ayenzi namnye umahluko, uyathobela.
She don't know where the sticks will be laying, but there's two sticks in the yard somewhere. She starts off.
Akazi ukuba ziya kuba zileliphi inkuni, kodwa kukho amakhuni amabini eyadini ndaweni ithile, waqalisa.
She goes out in the yard. She looks at, oh, how hot. The screams from the city. The night prowlers coming in, stramming along, drinking their wines and so forth.
Waphumela ngaphaya kweyadi, wabheka-bheka. Oh, kushushu kanjani, izikhalo ukusuka emzaneni, izigebenga ngobusuku zifikile apho, zazirhwaphilizela, zisela iwayini zazo, nanjalo njalo.
She looks down the street, she sees nothing, she finds one stick, part of the cross. Self-sacrifice, she gets another piece of stick.
Wajonga izantsi esitratweni, akabona nto, wafumana ukhuni lwalunye, inxalenye yomnqamlezo, ukuzinikezela, wafumana nolunye ukhuni.
And when she picked up that second stick, oh, how gloom it must have been. Death laying at the door, her son had to eat one little piece of a whole cake and die. That was all of it. And sometimes right in the midst of gloom that we hear the voice.
Kwaye xa waluxholayo oluya lwesibini ukhuni, Oh, okunjani kudakumba okwakufanele kwakukho ukufa kulele emnyango yena nonyana wakhe kwakufanele batye intwana encinci yesonka esiphekwe ngegaba bafe yaye ilondo yonke kwaye ngamanye amaxesha kanye phakathi kokudakumba apho siva ilizwi.
When she picked up that second stick and started back, that was a voice come over the gate and said, "Fetch me a little water in a vessel."
Xa wachole esibini ukhuni waqalisa ukujika, kwabakho ilizwi eleza lisuka esangweni, lathi, "Ndiphathele amanzi ngengobozi."
She turned to look with these two sticks in her hand, with the meal and oil mixed and ready. She said she dressed it, mixed it together.
Wajika jonge ukuba nalamakhuni mabini esandleni sakhe nomgubo neoli sezicutyiwe kwaye zilungile. Wathi sezilungisile ezixubile zahlangana.
That's what the word and the spirit has to mix together. Laid up on the cross of self-sacrifice to deny anything that's contrary to what you've asked. That's right.
Ilondo ilizwi kunye nomoya zifanele zicubane zibeke phezu komnqamlezo ukuzinikezela ukuphika yonke enye into ichasene noko ukucelileyo injalo lonto.
I mixed it. I'm going to get these sticks, and that boy said, "Bring me a little drink of water in a vessel."
Ndixubile ngoku ndizokuchola ezinkuni kwaye elalizwi lathi ndiphathele amanzana amancinci ngengobozi.
She looks and she sees a man standing leaning across the gate, thin-cheeked, bearded, bald-headed, looking across the gate with an old piece of sheepskin wrapped around him. Looked like he was kind of a kind-looking old gentleman.
Wajonga waze wabona indoda imile iyame ngesango, ubuso obubhityileyo nendevu, intloko enempandla, ijonge ngaphaya kwesango, kunye nelidala ifelana legusha libhijelwe kuyo ikhangeleka ngathi linene likhangeleka lilidala.
She said, "I'll share my water with him. Waters of life. You're willing to give it to anybody to tell anyone to go anywhere."
Wathi ndiyokwabelana naye ngamanzi am, amanzi obomi. Uyafuna ukunika nabani, ukuxelela nabani, ukuya naphi na.
Just a moment, sir. She starts back with the sticks in her hand. And the voice thundered again. "Not only do you share your water, but bring me a little morsel of bread in your hand. Bread of life, water of life." Was it of life? She'd die as soon as that perished.
Nje ithutyana mhlekazi wabuyela emva kunye nenkuni esandleni sakhe. Laza ilizwi laduduma kwakhona. Hayi kwabelana kuphela ngamanzi akho, kodwa ndizisele intwana yeqhekeza lesonka ngesandla, isonka sobomi, amanzi obomi. Ingaba yayeyobomi, wayeza kufa kwamsinya nje kuphela koko.
Bring me your water and bring me your bread. What do we find here? What lesson can we find? Seek ye first the kingdom of God and all his righteousness. Other things will be added.
Ndizisele amanzi akho, kwaye undizisele nesonka sakho. Sifumana ntoni apha? Sisifundo sini esinokusifumana? Funani tanci bukumkani bukaThixo, nabo bonke ubulungisa bakhe. Ezinye izinto ziyakongezelelwa.
Bring me a little water and a morsel of bread. Then she turns in her gloom. I can hear her say, "Sir," something like this. "You're different from man that I've seen. And man that I hear speak, you seem to be so positive of what you're saying."
Ndizisele amanzana amancinci kunye neqhekeza lesonka. Ngoko wajika kukudakumba kwakhe. Ndiyamva esithi, "Mhlekazi, into enjena wahlukile kubantu endikhe ndababona, nabantu endikhe ndabeva bethetha. Ukhangeleka uqiniseke kakhulu koko kuthethayo."
"But if I only got enough meal, just a handful, and just a spoonful of oil, I've dressed it and I'm going to cook it with these two sticks. And I'm going to eat it, me and my son, and die. That's all I got."
Kodwa ndinomgubo nje owaneleyo, nje isandla kunye nje necephe leoli ndiwulungisile kwaye ndiza kupheka ngezinkoni zimbini kwaye ndiza kutya mna nonyana wam size sife kuko konke endinako.
What we hear there next, but fetch me the little cake first.
Amen.
God first. No matter what anybody else says, what anything else, what any evidence, how gloomy it looks, whatever it may be, take God first. His word first.
Indone sivayo emva koko okulandelayo kodwa ndiphathele isonkana kuqala uThixo kuqala akukhathaliseki nokuba ubani ongomnye uthini na nokuba yintoni engenye nokuba bubungqina boni ikhangeleka idakumbile kangakanani nokuba ingaba yintoni thabatha uThixo kuqala ilizwi lakhe kuqala.
Doctor said I can't get well but his word first.
Amen.
I'm too much of a sinner, I'm a prostitute, I'm a gambler, I'm a drunkard. God's word first.
Ugqirha uthi andinakuphila kodwa ilizwi lakhe kuqala ndingumoni kakhulu ndiliyenyukazi ndingumngcakazi ndilinxila ilizwi likaThixo kuqala.
Though your sins be as scarlet they shall be as white as snow, red like crimson they'll be white like wool. First God.
Nokuba izono zenu zingqombela ziya kuba mhlophe okwekhephu zibomvu okwegazi ziya kuba mhlophe okoboya kuqala nguThixo.
Go bring me a little cake first. All that you've got, bring it to me. Are you willing to give it into his hand?
Hamba ndizisele isonkana kuqala konke oko onakho kuzise kum ingaba uyafuna ukukunikezela ezandleni zakhe.
My life, all that I am, I'm 50 years old. Are you willing, William Branham, to lay it to me? Are you willing, you little children, to lay your life to me? Are you willing? Can you do it, sick people? Can you trust me? Put me first.
Ubomi bam, konke endikuko. Ndinamashumi amahlanu eminyaka obudala. Uyafuna William Branham ukububeka kum. Niyafuna nina bantwana bancinci ukububeka ubomi benu kum. Niyafuna ningayenza abantu abagulayo ningandithemba mna beka mna phambili.
Bring a morsel of bread in your hand and fetch me a little water. She looked at him. There was something told her that man knew what he was talking about.
Zisa iqhekeza lesonga ngesandla sakho kwaye undiphathele amanzana amancinci wamjonga. Kwakukho into ethile yamxelela ukuba laa ndoda yazi ethetha malunga nako.
God knows his own. Sheep, my sheep know my voice. They know whether it's scripture or not, whether it's right or not.
UThixo uyazazi ezakhe izimvu, ezam izimvu ziyalazi ilizwi lam, ziyazi ukuba sisibhalo okanye hayi, ilungile okanye hayi.
She turns in obedience. That's what you've got to do. And when she turned to obey what the prophet said to, then come the thunder from heaven. That every man looks to hear.
Wajika ngentobeko, yiloo nto ekufanele uyenze. Kwaye xa wayijikayo, ukuthobela oko umprofeti athe kwenze. Emva koko kweza indudumo isuka ezulwini, athi wonke umntu afune ukuyiva.
For there cometh thunder out of the voice of the prophet. And every sinner and every sick person longs to hear, thus saith the Lord.
Ngokuba na kokusiza indudumo iphuma elizwini lomprofeti, athi wonke umoni, naye wonke umntu ogulayo afune ukuliva, itsho iNkosi.
How we long to hear. How that people sit in my driveway and say, come to this door. My daughters and such, my baby, my soul, just say the word.
Sifuna kanjani ukuyiva loo nto. Indlela ababantu abahleli kwindlela yemoto engena kwam. Bathi, yiza kulo mnyango. Intombi yam ikwenjalo. Usana lwam, bethu, ngokucotha. Yitsho nje ilizwi.
How can you say it before it's in your mouth? You'd be saying it yourself. But they long to hear that, thus saith the Lord.
Ungalitsho njani ngaphambi kokuba libe semlonyeni wakho. Uyakube ulitsho ngokunokwakho. kodwa bafuna ukuva oko itsho inkosi.
There come across the fence because she was obeying and the gloom broke. Thus saith the Lord. The barrel will not go empty though the cruse run dry until the day that the Lord God sends rain on the earth. Oh, what a consolation.
Nanso isiza ngaphaya kocingo ngokuba wayethobele kwaye ukudandatheka kwaqhekeka. Itsho inkosi, umphanda awukuphela negutyana le oli alikuminyelelwa kude kube yimini yokuthi inkosi uThixo ithumele imvula emhlabeni. Oh, enjani intuthuzelo.
She made the cake, she gave it to the prophet, she went back and made some for her son and herself, and they eat and drink with plenty upon the earth.
Wenza isonka wasinika umprofeti wabuyela emva wenzela yena nonyana wakhe esinye kunye naye kwaye batya basela nokuninzi phezu komhlaba.
Where did it come from? How did it get there? Scientifically tell me where that meal come from. Where did that all come from? How did it get in that crew?
Uvelaphi? Iyanjani phaya? Ngokubunzululwazi, ndixelele ukuba uvela phi la mgubo. Ivela phi la oli. Ingene njani kwela selwa.
She poured it dry every morning. She skipped the meal barrel every morning. And it was dry. And when she went back for more, it was there.
Amen.
Ebe iqongqothile yonke intsasa. Waqongqotha umphanda umgubo. Yonke intsasa. Kwaye wawumile, kodwa xa wabuyela emva ukufumana omnye, wawulapho.
Where did it come from? Take God at His word. Be certain of God. He's the creator.
Uvelaphi, thabatha uThixo elizwini lakhe. Qiniseka ngoThixo, ungumdali.
You might have lost your health. You might have lost your fellowship. Take Him at His word. Be certain that He's God. The gloomy times is looking now may not look so gloomy if you'll just take His word and be certain that He's God.
Ungaba ulahlekene nempilo yakho. Ungaba uphulukene nobudlelwane bakho. Mthabathe yena elizwini lakhe. Qiniseka ukuba unguThixo. Amaxesha okudakumba akhangelekayo ngoku angangakhangeleki edakumbile. Ukuba uyakuthabatha nje ilizwi lakhe kwaye uqiniseke ukuba nguThixo.
In Germany once I saw a picture and it always stuck with me. A German painter has painted a picture that's called the Cloudland.
EJamani ngaxesha lithile ndabona umfanekiso kwaye wasoloko undihleli umzobo omJamani wazoba i umfanekiso obizwa umhlaba welifu.
And when you see it off at a distance, it's the harvest looking gloom you ever seen. Just clouds matted together. When you're looking at it from a long distance.
Kwaye xa ubona kude mgama, yinto embi edakumbileyo kujongeka owakhe wayibona, nje amafu athungeleneyo, xa wajonga kumgama okude.
But when you get real close to it, it changes. It's angels' wings beating together, singing hallelujahs to the Lord.
Kodwa xa usondela ngenene kuwo, uyakuguquka. Zimpiko zengelosi zibethana, zicula hallelujah kwinkosi.
So that's what gloom is sometimes. If you look at it a long distance, it looks gloomy and dark. But take God at His word and be certain that He's God, and move up close to it, you find out it's just angels' wings beating together.
Ke yiloo nto kudandatheka ngamanye amaxesha kukuko, ukuba ujonga kuko mgama, ikhangeleka dandathekileyo namnyama, kodwa thabatha uThixo elizwini lakhe, uze uqiniseke ukuba unguThixo, uze usondele kufutshane kuyo, uya kufumanisa zimpiko nje zengelosi zibethana.
She was somewhat like Abraham was, called on to give everything she had, to lay it on the altar of sacrifice. Maybe you're called like that this morning.
Waye ngandlela ithile efana noko Abraham wayekuko ebiziwe ukuba anikezele ngento yonke anayo ayibeke esibingelelweni somnikelo mhlawumbe ubizelwe ngolwahlobo ngalensasa.
Give up your ways, give up your unbelief, give up everything you've got, and then take the oil and the word and mix it together and put it on the altar of self-sacrifice. You'll find out it'll call God on the scene as certain as I'm standing in this pulpit. Think of it while we pray.
Nikezela ngendlela zakho, nikezela ngokungakholwa kwakho, nikezela ngento yonke onayo, uze emva koko uthabathe ioli nelizwi, uze uzihlanganise uzibeke esibingelelweni sokunikezela. Uya kufumanisa, iya kubiza uThixo embonisweni, njengokuqinisekileyo, njengendlela endimi ngayo kule pulpiti. Icinge ngelixa sithandazayo.
Have you a need today? Have you a need greater than you're physically able to obtain? Is the money so low that you can't pay your rent? Is the children wanting new shoes and you ain't got the money to buy them?
Ingaba unesidingo namhlanje? Ingaba unesidingo esikhulu kunokuba unakho ukusifumana ngokunokwakho? Ingaba imali incinci kakhulu okokuba ungabi nakho ukuhlawula irenti yakho? Ingaba abantwana bafuna izihlangu ezintsha kwaye akunayo imali yokuzithenga?
Is the barrel empty at your house and the crew's about run dry? You can't buy feed for your stock and there's something wrong. Remember, he made a promise.
Ingaba umphanda umile endlini yakho kwaye iselwa limalunga nokoma? Akunakuthenga ukutya kwemfuyo yakho kwaye kukho into engalunganga. Khumbula, wenze isithembiso.
Are you sick and the doctor says that you need an operation and you haven't got the money to do it? You have need.
Ingaba uyagula kwaye ugqirha uthi udinga utyando, akunamali yokulwenza, unesidingo.
Are you a sinner? Is your need great, knowing if God should call today, you'd be lost? Are you a backslider running from God? You know you belong to some church, but you know you're not right. Your own conscience tells you, according to the Word, that you're not right.
Ungumoni, ingaba isidingo sakho sikhulu, usazi ukuba uThixo angabiza namhlanje, uyakuba ngolahlekileyo. Ungojibilikileyo ubaleka kuThixo kwaye usazi ungoyicawa ethile, kodwa uyazi akulunganga. Isazela sakho siyakuxelela ngokwelizwi ukuba akulunganga.
You have a need. Don't let these words fall in thorny grounds or on rocks, stony hearts. May they fall in good fertile soil.
Kwaye unesidingo sukuvumela lamazwi awele kumhlaba onameva okanye ematyeni, inhliziyo zelitye angawela kolungileyo uchumileyo umhlaba.
If you're sick and the doctor says you can't get well and you promise God that you'll serve him all the days of your life and you're certain that he's God, come meet his requirement.
Ukuba uyagula kwaye ugqirha uthe akunakuphila kwaye uthembisa uThixo kokuba uya kumkhonza yena zonke iintsuku zobomi bakho kwaye uqinisekile ukuba unguThixo, yiza hlangabezana nemfuno yakhe.
If you have a need, will you first do as much as to raise your hand to God that you have a need of something? God bless you. Let us pray.
Ukuba unesidingo ungaqala wenze kangako ukuphakamisa isandla sakho kuThixo okokuba unesidingo sento ethile. UThixo akusikelele. Masithandazeni.
O Lord, just as certain as I'm in this pulpit this morning, I know that there could not be one of those hands go up without you knowing it, for thou art God.
Oh Nkosi, njengokuqinisekileyo, njengokuba ndinjalo kule pulpiti ngalentsasa, Ndiyazi ukuba akunakubakho nasinye sezazandla ziphakamileyo ngaphandle kwakho. Uyazi loo nto, ngokuba wena unguThixo.
You said is not so many sparrows sold for 2 farthings? How much more are you than a sparrow? How much more did you see the hands of those mortal beings in which your son Jesus died for? How more did you see their hands than you would a sparrow if it fell this morning?
Uthe, ababaninzi ongqatyana abathengiswa ngepeni ezimbini. Kukangakanani ukuba ngaphezulu wena kunongqatyana. Kungangakanani uzibonile izandla zezi ziqo zinakho ukufa. Nto leyo unyana wakho uYesu Kristu owayifelayo. Kungangakanani ngaphezulu uzibonile izandla zabo kunokuba ubuya kwenza njalo ngongqatyana. Ukuba iyawa ngale ntsasa.
I suppose for a dozen sparrows wouldn't sell for a penny this morning because no one wants them. It'd be the trouble of burying them. But you know every one of them. You know every feather that's in their body. You know every hair that's on our head.
Ndiyacinga ngobuninzana bongqatyana abanakuthengiswa ngepeni ngale ntsasa ngoba kukho umntu obafunayo. Kwaye kuya kubakho ingxaki yokubangcwaba. Kodwa wazi ngamnye kubo, wazi boya ngabunye obusemizimbeni yabo, wazi nwele ngalunye olusezintlokweni zethu.
O Lord, answer prayer. Let them be certain this morning that you are God, and it's your spirit.
O Nkosi, phendula umthandazo. Benze baqiniseke ngale ntsasa ukuba nguThixo, kwaye ngumoya wakho.
May the dullness and glamour of this modern-day religion drop away from them.
Amen.
Saying, oh, I belong to certain such church. God, may that fade from their minds right now.
Banga obumfiliba nobuhle bale yanamhlanje inkolo bungawela kude kubo ukuthi oh ndingowethile ethe icawa Thixo. Kwanga oku kunganyamalala kumke kwingcinga zabo kanye ngoku.
In this one moment may they catch a glimpse of eternal life. And then they'll seek and hunger for her to know what God is. And they're certain that he is. He keeps his word.
Ngalo mzuzu mnye bangabamba ufifi lobomi obungunaphakade. Kwaye baya kubufumana baze babulambele. Ukuba bazi uyintoni uThixo kwaye baqinisekile ukuba ukho uyaligcina ilizwi lakhe.
To the sinner may they repent quickly, make ready for baptism in the name of Jesus Christ. And you promised you'd give him the Holy Ghost. You said it, Lord, you keep your promise.
Kumoni bangabangaguquka msinya balungiselele ubhaptizo egameni likaYesu Kristu. Kwaye uthembisile uyakubanika umoya oyingcwele. Utshilo Nkosi, uyasigcina isithembiso sakho.
There's a backslider that's certain that you are God and they've wandered away. May they come today because you said, though your sins be as scarlet, they shall be white like snow. Red like crimson, they'll be white like wool.
Kukho umjibiliki oqinisekileyo unguThixo. Kwaye bemkile balahleka bangabangeza namhlanje ngokuba uthe nokuba izono zenu zingqombela ziyakuba mhlophe njengekhephu zibomvu okwegazi ziyakuba mhlophe okoboya.
And if there's those who are sick, may they realize that you're God. You keep your word. You must keep your word. And as they lay their self with their oil, the spirit that's in them that's confessing they believe.
Kwaye ukuba kukho abo bagulayo bangabangaqonda ukuba unguThixo uyaligcina ilizwi lakho. Kufanele uligcine ilizwi lakho njengoko bezibeke iziqu zabo kunye neoli yabo umoya ukubo ovumayo ukuba bayakholwa.
And then also with the word, the bread of life, it's went forth, Christ, ground up to him in the Old Testament and in the New Testament to show that he's the same yesterday, today, and forever.
kwaye emva koko ngokunjalo kunye nelizwi isonga sobomi esiphumileyo uKristu sasilelwa bona kwiTestamente endala nakwiTestamente entsha ukubonisa ukuba usenguye izolo namhlanje naphakade.
May they mix that word with the oral spirit that they've got, then stand to their feet at the altar. Say, this is all I got, Lord, I'll bring it.
Banga banga, qubanise elalizwi kunye neoli, umoya abanawo, emva koko bame ngeenyawo zabo esibingelelweni bathi, kuko konke endinako Nkosi, ndiyakuzisa.
Oh, how you'll multiply. How it'll call the God of history on that scene. How it'll make Jehovah rise with a heart swelling that I got a child that'll obey me. I'll put him through the test and he proves that he loves me and he believes me. He's certain that I am.
Oh, uya kuyiphinda-phinda kangakanani indlela uya kumbizela embonisweni ngayo uThixo wembali indlela uya kumenza ngayo uYehova avuke nenhliziyo edumbileyo yokuba ndifumene umntwana uya kundithobela mna ndimbeke kuvavanyo kwaye ubonisile ukuba uyandithanda mna kwaye uyandikholelwa uqinisekile ukuba ndinguye.
For it is said, he that cometh to God must believe that he is, and a rewarder of those that diligently seek after him. Grant it this hour, as we commit it to you.
Ngokuba kuthiwa, lo uzayo kuThixo makakholwe ukuba ukho, kwaye ngumvuzi wabo bamfunayo ngokunyanisekileyo, siphe ngale yure, njengoko siyinikezela kuwe.
Now, while we have our heads bowed, and those that are in need of anything, would you stand to your feet? That wants to place now, if you're not certain that He is God, if you're certain He is God, is going to keep His promise, salvation, healing, whatever it is, if you're certain that He's God, stand to your feet.
Kwaye ngoku ngelixa sineentloko zethu ziqutyudiwe, kwaye abo badinga nantoni na, ningema ngeenyawo zenu, abafuna ukubeka ngoku ukuba uqinisekanga ukuba unguThixo, ukuba uqinisekile unguThixo, uza kusigcina isithembiso sakhe, intsindiso, impiliso, nantoni na eyiyo, ukuba uqinisekile ukuba unguThixo, yima ngeenyawo zakho.
If you've got someone else you want to pray for, stand to your feet if you're certain that He's God. Make your request known in the assemblies of the saints. You're doing it as you stand to your
ukuba unomntu ongomnye ufuna ukumthandazela, yima ngeenyawo zakho. Ukuba uqinisekile ukuba nguThixo, yenza isicelo sakho saziwe ebandleni labangcwele. Uyayenza njengoko usima nge.
I'm certain He's God. I believe that He keeps His word. And I'm sure that my request, I'll lay it under the blood right now.
Ndiqinisekile nguThixo. Ndiyakholwa uyaligcina ilizwi lakhe, kwaye ndiqinisekile ukuba isicelo sam, ndiyakusibeka phantsi kwegazi kanye ngoku.
If you do that, lay every sin is unbelief. You might be a church member, but I'm meaning sin, your unbelief.
Ukuba uyayenza loo nto, beka sonke isono, sono sonke kukungakholwa. Ngaba lilungu lecawa, kodwa ndithetha isono okwakho ukungakholwa.
You're laying it down as a sacrifice. You're going to sacrifice it. You're coming to the cross. You're going to sacrifice now all your unbelief.
Ukubeka phansi njengomnikelo, uza kunikezela, uza emnqamlezweni, uza kunikezela ngoku konke ukungakholwa kwakho.
Give it over to Him and know that He is. And you're certain He's going to answer. If you're that, raise up your hand. Remain that way.
Kwaye kunikezele kuye, kwaye wazi ukuba ukho, uqinisekile uza kuphendula. Ukuba unjalo ngoko, phakamisa isandla sakho, hlala ngaloo ndlela.
Lord, Thou art God. Here's their oil and their corn mixed together. They're bringing it to the cross where the fire of God shall fall into their hearts if they really mean that and consume that sacrifice.
Nkosi, wena unguThixo, nansi oliyabo kunye nokhozo lwabo luxutyiwe, bazizisa zona emnqamlezweni, apho umlilo kaThixo uya kuwela enhliziyweni zabo, ukuba babhekiselele koko ngenene, kutshise eladini.
You'll move on the scene, rise the high waters, coming from heaven in a chariot of fire. You'll shake the whole heavens and earth to reward them.
Uyakuya embonisweni, uvuse amanzi afihliweyo, uphuma ezulwini kwinqwelo yomkhosi yomlilo. Uyakugunqisa amazulu nomhlaba wonke ukuba ubavuze.
As they stand with their hands up in the air, signifying that they believe and have laid themselves in every request that they got right on thy altar.
Njengoko bemile nezandla zabo emoyeni, bebonisa ukuba bayakholwa kwaye bazinikezele naso sonke isicelo abanaso kanye kwisibingelelo sakho.
O God of heaven and earth, the judge of the heavens and earth, surely the judge of heaven and earth will commit righteousness. Surely he'll keep his word. You who know the hearts of man, the hearts of women, the hearts of these people.
Oh, Thixo wezulu nomhlaba, umgwebi wezulu nomhlaba, ngokuqinisekileyo umgwebi wezulu nomhlaba, uyakwenza ubulungisa, ngokuqinisekileyo uyakuligcina ilizwi lakhe, wena owazi inhliziyo zamadoda, inhliziyo zabafazi, inhliziyo zababantu.
Lord God, I put my own hands up, for I know that I've got a change of ministry now. And I believe that you are.
Nkosi Thixo, ndiphakamisa izandla zam, ngokuba ndiyazi ndifumana uguqulo lolulungiselelo ngoku, kwaye ndiyakholwa unjalo.
I've seen you standing out on a pillar of fire.
Ndikubonile umile ngaphaya kwintsika yomlilo.
I've seen you search the secrets of man's heart. Not one time have you failed. You promised it when you made it yonder across the street here when you first started dealing to do these things, and you protected me around the world and around. I'm sure you're God. I'm certain of that.
Ndikubonile uphengulula imfihlo zenhliziyo zabantu. Akukho nelinye ixesha wakhe waphosisa. Uyithembisile xa wayenza ngaphaya ukunqumleza istrato apha, xa waqalisa ukwenza ezi zinto, kwaye wandikhusela elizweni jikelele, kunye najikelele, najikelele. Ndiqinisekile unguThixo, ndiqinisekile ngoko.
I offer myself with these people and the sacrifice of all that I have, Lord, to you for service. I'm starting again, Lord, moving around the world. Help me, O God.
Qinisekile ngesiqu sam kunye nababantu, kunye nomnikelo wako konke endinako, Nkosi, kuwe. Ibe inkonzo, ndiyaqalisa kwakhona, Nkosi, ndisiya kwilizwe lonke, ndincede, O Thixo.
If I disbelieve you at any time, forgive me of my sins. Forgive me of my unbelief. I know that you are and a rewarder of those that seek you.
Ukuba andikukholelwanga wena nangaliphi ixesha, ndixolele ngezono zam, ndixolele ngokungakholwa kwam. Ndiyazi unguye nomamkelisi wabo bafuna wena.
Likewise, I confess the sins of my people this morning, their weaknesses and their doubting as they're standing with their arms in the air. I confess their sins, Lord, and all of our weaknesses.
Ngokunjalo ndivuma izono zabantu bam ngale ntsasa, ubuthakathaka babo nentandabuzo yabo, njengoko bemile neengalo zabo emoyeni. Ndiyazivuma izono zabo, Nkosi, nabo bonke ubuthakathaka bethu.
Send the Holy Ghost upon us with the seal of your approval that you are God and you're here now to receive us and to take us into thy arms and to redeem us of everything that we've lost.
Thumela umoya oyingcwele phezu kwethu kunye netywina lesiqinisekiso sako sokuba unguThixo kwaye ulapha ngoku kuza kusamkela usithabathele kwingalo zakho kwaye usihlangule kwinto yonke esithe salahlekana nayo.
If it's our health, may it be restored 100-fold. If it's our soul, may it come to us as a blooming, shining article filled with the Holy Ghost to be presented before God. If it's unbelief, may it become to us again, Lord, with faith to move mountains. Grant it, Lord.
Ukuba impilo yethu yanga ingabuyiselwa ngokuphindwe kalikhulu. Ukuba ngumphefumlo wethu wanga ungeza kuthi njengotyatyambayo okhazimlayo umbhalo sizaliswe ngumoya oyingcwele sisiwe phambi kothixo ukuba kungakholwa yanga ingeza kuthi kwakhona Nkosi ngokholo lokususa intaba siphe Nkosi.
We believe that you're moving the Holy Spirit, saturating through this building over these people and in their hearts, moving them to accept the living God. This we do in the name of Jesus Christ.
Siyakholwa ukuba uyashukuma, umoya oyingcwele uzalisa esi sakhiwo phezu kwababantu nasezinhliziyweni zabo, ubase kwamkeleni uThixo ophilayo, oko sikwenza egameni likaYesu Kristu.
My faith looks upon thee, thine on Calvary, send his own will, divine Gugu, Nandi,
receive it, raise your hand, say, I now receive it,
amen. Uthetha loo nto, uyamamkela, phakamisa isandla sakho, uthi, ndiyayamkela ngoku, ndiyakholwa.
After this stern, hard cut message, rude and brought out in a rough way, but it's the truth.
Amen.
And if you humbly believe what you have asked for that you receive,
amen,
don't you never let nothing push you from that straight road.
Amen.
Stand right there.
Emva kobo bunzima onqonqa kanzima umyalezo kwada kwaye uziswa ngendlela engqwabalala kodwa inyaniso kwaye ukuba ukholelwa ngokuthobekileyo oko kucelileyo oko uyakukwamkela ungaze uvumele nantoni kususe kulandlela ithetye yimakanye apho.
No matter how much I'd preach, whatever I do, or whatever any man would do, it'll never take effect till you accept it as your own personal property.
Akukhathaliseki nokuba ndishumayele kangakanani, nokuba yintoni umntu waya kuyenza, ayisokuze yenze nto de uyamkele njengento yakho.
You believe that with all your heart, everything that you have desired, if you've confessed your sins, God has forgiven you.
Amen.
Don't you never doubt it no more.
Uyayikholelwa loo nto ngentliziyo yakho yonke into othe wayinqwenela, ukuba uyazivuma izono zakho uThixo ukuxolele, ungaze uyithandabuze nakanye.
If you're a backslider, you've been taken back this morning. If you need the Holy Spirit, then be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins.
Ukuba ungumjibiliki, ubuyiselwe ngalentsasa. Ukuba udinga umoya oyingcwele, ngoko baptizelwa igameni lika Yesu Christu, ukuze zixolelwe izono zakho.
That's God's word. He will not alter it for no church, no denomination, for nobody else. It must be that way.
Amen.
We got to meet His requirements.
Thank you.
Not the church's requirements, His requirements. That's what we must do.
Elo lilizwi likaThixo akasokuze aliguqule lona, enzele icawa ihlelo kanye nawuphi umntu. Kufanele ibe ngalandlela. Kufanele sihlangabezane neemfuno zakhe, hayi imfuno zecawa, imfuno zakhe. Yiloo nto ekufanele siyenze.
He said the prayer of faith shall save the sick if you're sick. I've prayed the prayer of faith for you. You prayed it in your own heart and believe it. Accept it. Stand pat on it. It'll have to be that way. Nothing can take it, no matter how gloomy it looks.
Uthe, umthandazo wokholo uyakusindisa ogulayo. Ukuba uyagula, ndithandazile umthandazo wokholo ngawe. Uthandazile enhliziyweni yakho. Kwaye ukholelwe, wamkele, yimangxi kuwo. Iyakufanela ukuba ibe ngalandlela. Akukho nto inokuyithatha, akukhathaliseki nokuba ikhangeleka idandathekile kangakanani.
You say, well, it might look like I'm still sick. That doesn't happen. It's just angel's wings gathered together.
Amen.
That's all. It's God in a form of blessing.
Uthi kulungile, ikhangeleka ngathi ndisagula, oku, aku, zimpiko nje zengelosi zidibene, kuko konke, kuThixo kwimoya yentsikelelo.
It looks gloomy to you. Draw a little closer to it, look at it again. See if it ain't God standing there, keeping His word.
Ikhangeleka dandathekileyo kuwe, sondela kancinci kuyo uze uyijonge kwakhona, bona ukuba singoThixo emephaya egcine ilizwi lakhe.
As we have our heads bowed, I'm going to turn the service to Brother Neville, our pastor.
Ngoku njengoko sinentloko zethu ziqutyudiwe, ndiza kunikezela inkonzo kumzalwane uNeville, umalusi wethu.